Hi, I'm Jemima Sanyu, the stage gladiator from Uganda, Kampala. I'm an artist, a musician, and singer. I'm happy to celebrate in this event on the 30th April 2021 with UNESCO, the International Jazz Day.
Nakizudde ne bontisa omukwano muliro gwokya nze mmala gagenda sitya bwe guli tokyanganjiga baze no ne bantisa nti buli tukano nfisa mu kino kimu ng'okyusa empisa ndayira siri ekyusa wadde banjogereza nkumu ku mutima wafumitanga fumo kuba ne bobo nimba byo nimba binyumira wadde bantayiza nkumu ne bwali bawatutumu sirimuwulira njagala kweweka ndi mugumu nze sitya lwakuguna mubiri sitya ebyo bye bwogera buli tukano netamwa sibiwulira nonononono nze sitya ebyo bigambo mmere sitya nyumirwa kate kenina nga ndi naawe ebyo maaso tebinkwatako baby njogera ensanyusa n'ogezo lya kyotamanyi womerwa aterya na kisava bwe kiba kibi tolyejjusa kati nange ebyo bye ndimu nyumirwa kate kuliwo ekiwomereze kizaale nkenku naye ebyo tebinkwatako wadde banjogereza nkumu kumutima wafumitanga fumo kuba ne bobo nimba byo nimba binyumira wadde bantayiza nkumu ne bwali bawatutuma sirimuwulira njagala kweweka ndi mugumu nze sitya lwakugona mubiri sitya ebyo bye bwogera mboli tukano netamwa sibiwulira nonono nonononono ze sitya ebyo bigambo mmere sitya nyumirwa kate kenina nga ndi naawe ebyo maaso tebinkwatako
Thank you so much for having us, people.